High fathers in the build.
Fresh mix with Empire.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Mok Shadow. Never am I blown.
It's fresh mix.
Never am I blown. Never am I blown. Never am I blown. Never am I blown.
27 hearts beat.
Lelo inesinza samba. Fwagi yanga ni waba. Kuno kwato pasta tokana na nganga. Kuviko ngazina yanga ni manamba. Ipa malilo timaseka. Bagero boi ipa kwato vanveka. Bole mera boi kwato vasauka. Gero wakameka mfuna maivake. Nina mimba gero yanga. Napisha bosi njito. Waulesi yale mera. Chipati chato niku eo. Tazangani ya tate wanga. My best friends ni my enemies. Muge mundine zero. Muge mundine hero. Niva ma blun.
I fathers in the building.
Niva ma blun.
I fathers in the building.
Niva ma blun. Niva ma blun. Niva ma blun. Kagule marasha ku polisi. Masoja vayo papa polisi. Isi manadja bati mbega ni ivisi. Na vala menso bati niona patali. Mwana wapuino ni ule. Kelo ya nyashi si mveka. My best friends is in my enemies. My guru ni mupanga mainini. Kelo mveka avala chema mini. Confuse the enemy lolo nikona kwao. Satana sali konda wana choka kwao. Nimvela manta sinisi wafeni yopa. Nenze kuyopa pa manje nina pompa. My light siya enda guide na yajuwa mendo. Ndine mpofu pati nkondo tamba video. Dine shuhulu pati nkondo savaida. Niva ma blunt. Niva ma blunt. Niva ma blunt. Niva ma blunt. Niva ma on. Uwina wadi no pasa weya loser. Wangongole awa mangata futa. Maloni nagona nirinomo. Badi nadaba na hoka niridizi. Obviously nishisaifa chamfwiti. Ii nimbo diisha eshe diriti. Kunyumba ni nagaru ni ipondo. Ugada ndala iguwa mumipondo. Nilanga na mumila weni wona simu ziva. Muzambia inazanda Christmas kulibe. Mwze nitomola ni babanja. Nivanzanga vamu waifaza. Vaolise my brother you my number. Ango wapo kusa ivala daddy. Imwe naine paka vonse kumanda. Ni one love crew yato haifaza.
Exclusive from ZambianTunes.com.